¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Aleluya. What are you still doing out there? Compromising with the devil.
Haleluya. Ungali unafanya nini huko nje ukipatana na kubaliana na shetani?
Look, now you have stained the wedding gown.
Tazama, sasa umetia uchafu kwa vazi lako la harusi.
And he is busy claiming right over you.
Naye anajishughulisha kudai haki juu yako.
That's what the Lord is telling the church.
Hivyo ndivyo Bwana anaambia kanisa.
You were purchased already.
Ulinunuliwa tayari.
Christ through his blood placed a rich garment on you.
Kristo kupitia kwa damu yake akaweka vazi la dhamani mingi juu yako.
When you repented.
Wakati ulipotubu.
What are you still doing out there?
Ungali unafanya nini kule nje?
With so many stains, doing things with the devil.
Na madoa na uchafu mwingi, ukifanya mambo na shetani.
That makes him put marks on you that are synonymous with his name.
Anayofanya anaweka alama juu yako, inayoambatana na jina lake shetani.
That mark you for him, and yet you were purchased at a price.
Ambayo yanakuweka alama kwa ajili ya shetani, ilihali wewe umenunuliwa kwa gharama kuu.
Very high price.
Gharama juu kabisa.
The Son of God died for you.
Mwana wa Mungu alikufia.
In other words, the Lord is telling the church.
Kwa maneno mengine Bwana analiambia kanisa.
Please wake up to your true identity. The prophetic time has arrived.
Tafadhali inuka ukaingie kwa utambulisho wako wa ukweli, maana nyakati za kiunabii zimekwisha wadia.
You belong to the kingdom of God.
Wewe ni wa ufalme wa Mungu.
You have inheritance in the kingdom of God. If you will go by my will.
Una urithi katika ufalme wa Mungu ikiwa utaambatana sawa sawa na mapenzi yangu.
And my requirements, and keep my decrees and my laws.
Na mahitaji yangu, na uweke sheria zangu na maagizo na amri yangu.
I'll give you right of citizenship, right of inheritance here.
Nitakupatia haki ya urithi, nitakupatia haki ya uwenyeji hapa.
Even right of governorship, so you can govern the courts.
Hata haki ya utawala, kwamba uweze kutawala nyua zangu.
The house of the Lord.
Nyumba ya Bwana.
Even rule with Christ for 1,000 years.
Na hata utawale na Kristo kwa miaka 1,000.
Isn't that what the Bible says?
Yes, Biblia inasema hivyo.
Hallelujah.
Hallelujah.
What a tremendous time the church has entered into.
Ni wakati mkuu kiasi gani ambao kanisa imeingia ndani yake.
Finally the revelation has been released.
Hatimaye ufunuo umekwisha achiliwa.
And that's why the Bible said.
Na ndio sababu Biblia imesema.
The Lord said, and the truth shall set them free.
Naye Bwana akasema, nao ukweli utawaweka huru.
This is the freedom to the church.
Huu ndio uhuru kwa kanisa.
This is the turning point to the church.
Na hii ndio maeneo ya mageuzi kwa kanisa.
Listen to this.
Sikia haya.
The Lord is saying.
Bwana yu asema,
keep your wedding gown spotless.
Hifadhi vazi lako la harusi bila doa.
For as long as there is a spot from the devil.
Kwa kadri kulivyo na madoa kutoka kwa shetani.
Sexual sin.
Dhambi ya ngono na zina.
Lying, false prophecy, whatever it is.
Uongo, unabii wa uongo, chochote kilicho.
The devil will always claim right over the church.
Kila wakati shetani atadai maeneo ya haki juu ya kanisa.
So by placing the wedding rings in the sky.
Kwa hivyo kwa kuweka pete za harusi katika anga.
The Lord was waking the church up. Say, look.
Bwana alikuwa analiamusha kanisa akisema, tazama.
Where is your gown?
Vazi lako liwapi?
Look, I don't see you.
Tazama, sikuoni.
Look, the devil is claiming right over you.
Tazama, shetani anadai haki juu yako.
And yet, time has come for you to inherit the kingdom for which you were created.
Na ilihali wakati umefika kwako wewe kurithi ufalme ule ambao uliumbiwa.
Through the wedding rings you inherit the kingdom of God.
Kupitia pete za harusi unahiridhi ufalme wa Mungu.
What a tremendous revelation. Hallelujah.
Ni ufunuo mkuu kiasi gani. Hallelujah.
Let us continue, viewers.
Hebu tuendelee wasikizaji.
This is absolutely mighty.
Na hii ni kuu kabisa.
I want to continue looking at the gown the wedding gown. Tremendous, tremendous on the gown.
Ningalipenda niendelee kulitazama vazi, vazi hili la harusi. Ni maajabu makuu sana kuhusiana na vazi hili la harusi.
The purification and the wedding gown.
Utakaso na vazi hili la harusi.
Let us turn now the following scripture.
Hebu tufungue andiko hili lifuatalo.
And viewers, even as we continue in this revelation.
Na wasikilizaji hata tunapoendelea katika ufunuo huu.
It is my prayer that the Holy Spirit will reveal to you.
Ni ombi langu kwamba Roho Mtakatifu ata wafunulieni.
A lot of things that you need as a person on a personal basis.
Mambo mengi unayohitaji kama mtu kama kibinafsi wewe mwenyewe.
To download from your life.
Kutoa katika maisha yako.
So you go through the spiritual purification.
Hivi kwamba upitie hatua ya kiroho ya usafisho.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let us look at the book of Matthew chapter 22.
Hebu tazame kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wake ni wa 22.
Still looking at the wedding gown, the importance of the wedding gown. Matthew 22.
Tungali tunaangalia vazi la harusi, umuhimu wa vazi la harusi, Mathayo mtakatifu mlango wake wa 22.
What is the message the Lord is giving to the church?
Ni ujumbe gani ambao Bwana analipatia kanisa?
Regarding the wedding gown.
Kuhusiana na vazi la harusi.
When he placed the wedding ring in the sky.
Wakati aliweka pete za harusi katika anga.
Listen to what he says in Matthew 22.
Sikiza anavyosema katika Mathayo mtakatifu 22.
Jesus was giving a parable here.
Yesu alikuwa anapeana mfano hapa.
Matthew chapter 22.
Mathayo mtakatifu mlango wa 22.
Verses 1 on. It says.
Mstari wa kwanza kuendelea anasema.
The kingdom of heaven is like a king.
Ufalme wa mbinguni umefanana sana na mfalme mmoja.
Who prepared a wedding banquet for his son.
Aliyemfanyia mwanawe harusi.
He was talking about the rapture.
Alikuwa na kuhusu unyakuzi.
We know that the kingdom of heaven.
Tajua kwamba ufalme wa mbinguni.
That is the kingdom of our Lord.
Iyo ndio ufalme wa Mungu wetu.
And the king is the father of Christ.
Naye mfalme ndiye baba wa Kristo.
Our father in heaven.
Baba wetu aliye mbinguni.
Preparing a wedding for his son.
Akiandaa harusi kwa mwanawe.
He is the only one that knows the day of the wedding.
Yeye peke yake ndiye anayejua siku ile ya harusi.
So that means he's talking about the day of the rapture.
Kwa hivyo hiyo inamaanisha anaongea kuhusu siku ya unyakuzi.
Verse 3 says, he sent his servants to those who had been invited to the banquet.
Mstari wa 3 anasema akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa katika arusi.
To tell them to come but they refused.
Akawaambia waje nao wakakataa kuja.
Those who are invited, that is the church.
Wale walioalikwa hilo ni kanisa.
The banquet is for the church.
Arusi hii ni ya kanisa.
But they refused, that means the church.
Lakini walikataa, hiyo inamaanisha kanisa.
Is living through the book of 2 Timothy chapter 3.
Inaishi katika nyakati za kitabu cha Timotheo wa pili mlango ni wa 3.
Where in the last days people will be lovers of pleasure.
Ambapo katika nyakati za mwisho watu watakuwa wakupenda anasa.
Lovers of money.
Watu watakuwa wakupenda pesa.
Lovers of self, boastful and all these things.
Wakujipenda wenyewe wenye kuringa na mambo haya yote.
Lovers of a form of godliness but lacking the power of the Holy Spirit, the power of God.
Wakiwa na mfano wa uungu lakini wakikosa nguvu za Roho Mtakatifu, wakikosa nguvu za Mungu.
And the church refused, you see.
Nalo kanisa likakataa waona hayo.
Unreceptive the word.
Hawakulipokea neno.
And he says, then he sent more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner, my oxen and fattened cattle have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet.
Tena akawatuma watu wengine akiwaambia, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari. Njoni arusini.
That is the wedding of the lamb.
Yeye ndio harusi ya mwana kondoo.
But they paid no attention. One went to his field, another one to his business.
Lakini hawakujali. Wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mwingine kwa biashara yake.
Verse 8.
Mstari wa 8.
Then he said to his servants.
Kisha akawaambia watumwa wake.
The wedding banquet is ready. But those are invited. Now listen to that very well.
Arusi itayari, lakini wale walioalikwa. Sasa sikiza hayo vyema kabisa.
Those are invited did not deserve to come.
Wale walioalikwa hawakustahili kuja.
Which means he's talking out of desperation. Did not deserve. That's judgment.
Hiyo inamaanisha anaongea kutokana na kuudhika. Yani kwa maneno mengine ni hukumu.
Go into the street corners and invite to the banquet anyone you find by the who are ready.
Basi enendeni hata njia panda za barabara na wote mwanao waiteni arusini.
Meaning that there are some people in the streets who will be in wedding gowns.
Kumaanisha kuna watu wengine walio mitaani watakuwa katika vazi hili la harusi.
So the servants went in the streets and gathered all the people they could find, both good and bad.
Basi watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote walioona waovu kwa wema.
And the wedding hall was filled. That's the place they stayed before the wedding.
Basi harusi ikajaa wageni. Hapo ndipo mahali walipoketi kabla ya harusi.
The wedding banquet took place.
Kabla ya harusi kufanyika.
Verse 11 is so important for you.
Mstari wa 11 ni muhimu sana kwako.
He says, but when the king came to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes.
Inasema, lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mule mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi.
Friend, he asked.
Rafiki akamuuliza.
How did you get in here without wedding clothes?
Uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi?
The man was speechless. Then the king told his attendants, tie his hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and the gnashing of teeth.
Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuweko na kilio na kusaga meno.
For many are invited, but few are chosen.
Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache.
What a mighty revelation.
Ufunuo kiasi gani watu watazamaji wa dhamani.
You begin to understand very clearly.
Sasa waanza kuelewa kwa wazi kabisa.
That the wedding gown.
Kwamba vazi la harusi.
Is actually central.
Kwa hakika ni la muhimu kabisa.
To the wedding of the Lamb of God.
Kwa harusi ya mwana kondoo wa Mungu.
That means the holiness of the church.
Hiyo inamaanisha utakatifu wa kanisa.
Is central.
Ni muhimu.
To the wedding of the Lamb of God.
Kwa harusi ya mwana kondoo wa Mungu.
Why is it central?
Kwa nini ni muhimu?
Because Christ the Messiah.
Kwa sababu Kristo aliye Mesia.
The chief bridegroom himself.
Bwana harusi mkuu mwenyewe.
He is holy.
Yeye ni mtakatifu.
And because there is equal yoking in this wedding.
Na kwa sababu kuna kufunganishwa nira kuliko sawa katika harusi hii.
The bride has also to be holy.
Bi harusi pia yapaswa awe mtakatifu.
But what amazes me here.
Lakini kinacho nishangaza hapa.
He developed a standard here.
Anainua kiwango hapa.
Based on the wedding gown.
Akizingatia vazi la harusi.
He says.
Anasema.
However much you refuse the message of repentance.
Kadiri gani unavyokataa ujumbe huu wa toba.
And to prepare for the wedding that is being announced.
Na kujiandaa kwa ajili ya harusi hii inayotangazwa.
The wedding rings are already in the sky.
Pete za harusi tayari ziko angani.
But without the wedding gown.
Lakini bila vazi la harusi.
You will not enter into the wedding of the Lamb.
Hautaingia katika harusi au karamu hiyo ya mwana kondoo wa Mungu.
That is a reflection.
Na hiyo ni onyesho.
And that's a translation.
Na hiyo ni tafsiri.
An interpretation of the book of Hebrews.
Maelezo ya kitabu cha waraka kwa Waebrania.
Chapter 12 verse 14.
Mlango wa 12 mstari wake wa 14.
For without holiness no one will see the Lord.
Kwa maana bila utakatifu hakuna atakayemuona Bwana.
And he says fine linen stands for the holiness, the righteousness of the church.
Na anasema kitani nzuri inasimamia utakatifu, matendo mema ya wenye haki.
And now you see that based on the wedding gown.
Na sasa unaona kwamba ukizingatia vazi hili la harusi.
The father is able to throw people out of the wedding.
Baba ana uwezo wa kuwatupa watu nje ya harusi.
Isn't that a mighty revelation to the church?
Yes, huo ni ufunuo mkubwa sana kwa kanisa.
So in other words, he's telling the church that is central.
Kwa hivyo kwa maneno mengine anaambia kanisa hiyo ni muhimu.
The wedding gown, that is central.
Vazi la harusi hilo ni la muhimu.
Spend all your time on that now.
Tumia wakati wako wote kwa hiyo sasa.
Because based on that,
maana tukizingatia hayo,
you'll be able to enter or not.
Utakuwa na uwezo kuingia au la.
Hallelujah.
Hallelujah.
The wedding gown.
Vazi la harusi.
Romans chapter 9 verse 21.
Warumi mlango wa 9 mstari ni wa 21.
What a mighty revelation to the church.
Ni ufunuo mkuu kiasi gani kwa kanisa.
This was shocking when the Lord released this to me.
Hii ilikuwa ya kushangaza wakati Bwana aliachilia kwangu.
It was perplexing to me.
Ilikuwa ya kushangaza mno kwangu.
Look at what he's saying.
Tazama anavyosema.
Romans chapter 9.
Warumi mlango wa 9.
Verse 21.
Mstari wa 21.
He says.
Anasema.
Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use?
Auje, mfinyanzi hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima?
Look at that somebody.
Tazama hayo mtu.
That is the big hope the church has.
Hilo ndilo tumaini kubwa kanisa lililo nalo.
He says, for some time now,
anasema kwa muda fulani sasa,
you have been the bride of Christ.
Mmekuwa biarusi wa Kristo.
But the season has come for you to wear the glory of the Lord.
Lakini majira yamefika kwenu kuvalia utukufu wa Bwana.
The latter glory that's more anointed.
Utukufu wa nyakati za mwisho ambao uko na upako zaidi.
And now,
na sasa,
I want you,
ningalipenda,
to conform to a different type of structure, vessel.
Muweze kuvalia aina tofauti ya mtindo, mufanyike vyombo vya aina tofauti.
A different type of wine skin.
Kiriba cha aina tofauti.
I have opened a big window.
Nimefungua dirisha kubwa.
In heaven for repentance that you may return to me.
Binguni katika toba kwamba mpate kunirudia.
And yet I have the right.
Na ilihali nina haki.
To change you.
Ya kuwabadilisha.
As long as you are willing.
Kwa kadri mnavyo hiari, mnavyo taka.
So that's the big window with which I want to stop here.
Kwa hivyo hilo ndilo dirisha kubwa ambalo ningalipenda nikome hapo.
On the wedding gown.
Katika vazi hili la harusi.
And to let you know.
Na kuwajulisha.
That the potter has a right.
Kwamba mfinyanzi yuna haki.
To change you from the filthy garment that you are wearing as a church.
Ya kukubadilisha kutoka kwa vazi chafu ulilovalia kama kanisa.
False prophecies.
Unabii wa uongo.
That's one spot.
Hilo ni doa moja.
One big stain.
Doa moja, chafu moja.
The gospel of prosperity.
Injili ya ufanisi.
That's another huge stain on the wedding gown.
Tena hilo ni doa lingine kubwa sana kwa vazi hili la harusi.
Sexual sin.
Dhambi ya ngono na zina.
A huge stain.
Doa kubwa.
The building of human kingdoms in the church.
Kujenga kwa falme za kibinadamu katika kanisa.
A big stain.
Doa lingine kubwa.
Lies and false. All these are stains.
Uongo na mambo kama haya, haya yote ni madoa doa.
Witchcraft, idolatry, love of money.
Uchawi, kuabudu sanamu, kupenda pesa.
Big stains.
Madoa makubwa mno.
And says, yet I am still able.
Na ilihali anasema, ilihali ningali na uwezo.
To turn you around.
Wakua geuza.
And raise forth a vessel, a pot.
Na kuinua chombo kingine mtungi.
That I can fill with the latter glory.
Ambao unaweza kujaza na utukufu nyakati za mwisho.
So you may enter into the kingdom of God.
Hivi kwamba mpate kuingia katika ufalme wa Mungu.
What a mighty blessing.
Ni baraka kwa kiasi gani.
The church has.
Ambalo kanisa linalo.
So it is up to the church.
Kwa hivyo ni juu ya kanisa.
To choose whether she wants to repent.
Kuchagua kama lingalipenda kutubu.
And return to holiness and remember repentance.
Na lirudi katika utakatifu na kumbuka toba.
Means you are going in this direction.
Inamaanisha unaenda mwelekeo huu.
And you stop.
Na unasimama.
Be aware of what you've done wrong, that you're lost.
Alafu ujue kila ambacho ulichofanya ambacho kimekupoteza.
Change direction, go exactly in the opposite direction.
Ubadilishe na ugeuke uende kwa mwelekeo huo mwingine tofauti kabisa.
Thank you Lord, amen.
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por